sibokira teromba kubyeno onowulire ndi kitoko ulunondese ya mawanga ino lye kwanga lyange abogera muve ku kwanga lyange ekwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange ino lye kwanga lyange abogera muve ku kwanga lyange ekwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange ekwanga lyange ndiagala kubanga kyekikatata mwenzalwa okuvola kali kya mwesibuka awubanga kute mugwa osanga omuntu wegwanga lyonga wadde muli eyebunayira omukwatanga mu ngalo n'omubuuzo okusinga okumuwandula amalusu okweroga enkwe n'empalana ebyo byatulema nga tukyali bato okulwanagana ffe ebyo twabireka tuli baddemba te nga twagaliza ino lyegwanga lyange abogera muve ku gwanga lyange egwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange ino lyegwanga lyange muve ku gwanga lyange egwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange abaganda kyembasaba temuvanga mu gwanga lyammwe egwanga kyakulwanyisa mu uganda ekisinga obukambwe abasoga abatesa balaŋŋo abanyankolesa kaabacyoli abakiga abanyola abasaamya abagisumukuuma obuwangwa abanyoli abagwera abatoolo abalugwalasaka abasebbeyi bemmenyesako besimenye kyembasaba mukuuma obuwangwa ino lyegwanga lyange abogera muve ku gwanga lyange egwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange ino lyegwanga lyange abogera muve ku gwanga lyange egwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange egwanga lyange ndiagala kubanga kyekikatata mwenzalwa okuvoola kali kya mwesibuka awubanga kute mugwa osanga omuntu wegwanga lyonga wadde muli eyebunayira omukwatanga mu ngalo n'omubuuzo okusinga okumuwandula amalusu abasoga abatesa balaŋŋo abanyankolesa kaabacyoli abakiga abanyola abasaamya abagisumukuuma obuwangwa egwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange ino lyegwanga lyange abogera muve ku gwanga lyange egwanga lyange gwe mutima gwange ndiwulira muli eringa mujasi wange.